David Rutaro sina mali, ila mimi nakutamani nikupeleke nyumbani.
Lali, lali.
Baby, japo mimi sina mali, mani, ila mimi nakutamani city nikupeleke nyumbani.
Saliti, usiwe na hofu siti, nishike mkono twendeze tukati, penzi na tulile bati, usiwasikiliza umafataki, kunipenda wataki, nipagala kuba wangu, unapendeza sana mami ukipika pamba, koto na kupita kweli, unawabamba, wanakifagiria wengine wanajigamba, cause you're so beautiful.
Baby, japo mimi sina mali, honey, ila mimi nakutamani.